soko imeenda wai mago mira soko
chelele mtacha na mtango za mchoke chelele mtacha na mtango za mchoke giwe kwa namba moja you are my number moja baby giwe kwa namba moja you are my number moja baby.
Onge no le chang ma fisi, chego sete kwa chichans. Ata wakijaza bando, watu seme, watu chambe. Tu waune tunakando, wano sema, tu wachane. Na iyo wata ingoja, wambie wata ingoja, baby. Breaking news, hii imeenda. Breaking news, hii imeenda. Imeenda, wai mago mira soko. Imeenda, wai mago mira soko. You are so loving baby, you to me. Chomye nyu full fully hogonin. Amaga senga lega biche mwae mama. You're my queen, baby wakwangu mama.
Chomye nigo na baby minaritika. Chomye nigo na baby minaritika. You make me feel like a princess. You make me feel like a princess. You are my happy place, baby. You are my happy place, baby. Inyele kito nigo na mbae mbae. Inyele kito nigo na mbae mbae.
Breaking news, hii imeenda. Breaking news, hii imeenda. Imeenda, wai mago mira soko. Imeenda.